kama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakosara na muwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, nakosara, ananiwaza. Ametawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo nami nilipo yupo. Oh, ananipenda, ananipenda, nikinuna nuna ananipembeleza. Ananipenda, ushazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Anasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti, hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gata kamala anionge, alipo nipo nami nilipo yupo. Anasema
ananipenda,
ameniweza.